exclusive to Zayda Hype Man.
Peter Senza Gaze Kaboom Ekidibe Chintu chamene chisekesa ndieche chidisha. Wena mare pinga nyana kula pizza. Vere jimazeka na we everyday ndie ma enemy. Na baby wamene yongo nyonga ndie aluma ziba. Kama ke ujeza ndie kamaruma. Bamale pula ma black table ndie ba ma bosteng. Zunga zibe njoka pachi panda. Kapa pasha osa santa. Sama zivika mweho. Mati ya chaya si mairo. Na chinkara ke afumune. Chicheza na he, chiseka na he, chikuja na he. Shushushu. Shushushu mamuona ipe. Shushushu. Chiseka na he koma ata pamuka mwa. Shushushu. Alibena manyazi mwe. Shushushu. Jima pezeka na mwe fide. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Benangu si yankika ni chodabu isanzo. Wazanga wakatuma foni swani mvela. Kaya nindani yango mvela. I'm wondering, nindani uyo. Nindani alibizi muka foni kanga. Chito zinazidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Jiribizi tiseka na heve. Jicheza na he, tiseka na he, chikutia na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na he koma atapa mukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapezeka na mwe fide. Shushushu. Kuchechi, wakamba na matangs. Bela wapeleka muma basi makonda kita. Bela nguni mamaneja muma company. Kuma priority ni kutola ankani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamonku mu university. Olu aze moma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Washushura kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na eko mata pamuka mwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mwe fide. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na eko mata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mwe fide. Shushushu.
Yautawani, Eko Rima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with Fodeti, Foxtrot, Lima, Alpha, Tango, Sierra.
Peter Zenza Gaze, please stop.
G-Show Records Production.
Peter Zen Bande Beat, Ekidibe, Kanunube, as a tiger.
It's feeding people their rastication. Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice. Better.
In fact, I wait for the council.
Exclusive to Zayda Hype Mag.